Yuhanna simore sappo e go. Gorko goto biyeteedo Lasar fiyanoma Rafichella. O jeya ko Betani wuro bandiraabe makko rewbe Maryam e Martha. Maryam ko momnodo nebbam urdam e jomirado momtudi koyde mum sukundu mum o ko on minum gorko hono Lazar fiyano Rafichella bandiraabe rewbe be neli dum do e Yesu
jomirado mbo korsinda o sellani
den onani on kabaru o wi
gunyaw wona sati makko woni fanaade maggu ko hollirde darja Allah bele bi Allah o ina mawnine sababu ne maggu
kanko Yesu o mo horsinno Martha kanyum e minum debbo o wondude e Lazar hono non de o nani Lazar sellani o jottima kadi balde didi e nokku do wonno do ciagal dum o wi almube makko be
duttoden yude
almube be biimo
cerno boyani tan ko yimbe ton be njidno wardude makkaaje mbiya adaruto ton
o jaabi o wi
wana nyalawma wadi ko waktuuji sappo e didi so tawi neddo yehi e der nyalawma fergitaako sabu ina yiya le reeki odo aduna ki kono so tawi neddo yehi der jamma fergitto sabu le reeki ala imum
o halani be din konguli o jokki hen kadi o wi
sehil men la sar ko danido kono mi yahata mi findino yam
almube makko be mbimo
jomirat so tawi ko danet ma o dat
kono o yidno wiide ko Lazar mayi ndeke almube be cikkatno o halanno ko hala doygol tan ndeno halani be ha laapti o wi
Lazar ko ko mayi kono sababu de mon bude welti e ko mi tawaka ko bele odon gongdina jehento makko
e dow dum Thomas biyeteedo punado o wi almube heddibe be
jehen enenne bele eden maayde e makko
ndewo ari kanko Yesu o tawi Lazar wadi e yanande he balde nayi Betani waddani Yerusalem ko hedde sappo e joy estatam yude naawbe heewbe ngarino to Martha e Maryam ngam waajade dumen e sankare bandumen gorko ne Martha nani omona ara jabbo yimo Maryam heddi galle Martha wiimo
joomiraado sinna tawino ko do gonnoda mi nyamma e rano kono ha joni no kay mbodandi ma Allah hokke kala ko nyaagidaadum
o wiimo
mami ye wurtu
Martha jaabimo wi
mbodandi ma wurtu nyande ummisal nyalngu battiningu
o wiimo
ko min woni gurtugol woni ngurdam kala gongdindomi wurata hayso mayi kadi kala gurdo gongdinimi mayata ha abada belada gongdini dum
Martha jaabi wi
ey jomiraado bodo gongdini kal masir bi Allah fodda arde aduno
tagalne Martha hali dum yahi noddoy minum o hono Maryam deeyi dum wi
jenori teo wi yarton
de Maryam nani din konguli ummi done don fayuto makko o suwano nadde wuro go taw woni ha joni ko do fottuno e Martha do den yude naabe wonnobe e waajade Maryam der galle be ngi o ummi ma done don te o yalti be ndewi e makko be cikkanno o woni koy woyoyde to yanande to den Maryam yettima e nokku do wonno do ha yimo diccanimo wimo
jomirado sinna tawino ko do gonno do mi nyam o mayetano
Yesu yi wonno ko e waide kanko o yudenaabe wondunoobe e makko be suni hen no feewi kadi jiibi o namni be o wi
holi to ngubudon mo
men jaabimo be bi
kotto joomiraado ari
o sammini gondi nden yudenaabe be bi
on diino horsinirimo
kono woni e mabbe bi
kanko gumtendo gumdo o mbelo waawaano wadde haa Lazar waasa maayde
o ɓeydi kadi sunaade o yehi to yanaande to ko luuro haayre uddiraango haayre o wi
gitte haayre nde
Marta bandum debbo o cankiiɗo o wiimo
joomiraaɗo o foti luuɓde ngato dañii balɗe nayi
o jaabiimo o wi
matami wiyanima sa gongɗini a yiyat mango Allah
nden ɓe gitti hayre nde o hoyni asaman o wi
baaba mboɗa yettuma e ko keɗiɗami ko min e hooram mboɗa andi aɗa heeɗimi e kala saaha mbirumi noon ko sababunde ɓe yimɓe dariɓe beele aɓe gongɗina ko an nelimi
caggal nde o haali ɗin kongoli o wulli dande dow o wi
Lazar yaltu gay
mayɗo o yalti koyɗe mum e juuɗe mum ina piila leppi yeeso ngo ina buuma fallaare kanko yeesu o wiɓe
kaɓɓitemo gopponmo o yaha
hewɓe e yudenaaɓe arnoɓe galle Mariama en ɓe jii ko waɗi ko gonɗinimo kono hunde e mabɓe yehi to farisa en ɓe habri ɗumen ko wanno ko nden ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e farisa en ɓe noddi ñawirde towde nde foof yowren mbi ɗum
kuli ko poɗɗen wadde gati o gorko wonani waɗa kawisaji kewɗi
so en goppirimo ni yimɓe fof gonɗinanmo kadi laamu Roma en arat firta nokku men ceniɗo o e dowle men o
goto e mabɓe biyeteɗo Kayif gonnoɗo hoorejo yettinoɓe sadak e nden hitande wiɓe
on paamani hen hay batte mati on ganda neɗɗo goto mayana leñol ngol ɓuure mon hono noon dowlo o waasa firtade
o haaldano kongol ngol sago makko kono nde tawno ko kanko woni hoorejo yettinoɓe sadak nden hitande o longini yeesu ina foti mayande leñol ngol wona leñol ngol tan kono kadi ko ngam rendinde ɓiɓɓe Allah sariɓe ɓe foof e ɓandu wooturu gila ñande hen ɓe pelliti warde yeesu ko ɗum waɗi o natti wadde yaa garta e hakkunde yudenaɓe ɓe o fayi diwan takkiɗo e jeerende o e nder saare wiyetende Ephraim o wondi toon e almuɓe makko kew yahude en dandore ngu fandinomo hade ngun kew hewɓe gummi baŋ yo baŋ e leydi he ŋabboyi Yerusalem ngam labbinede aɓe jiilotono yeesu te ɗoɓe gonno e nder galle Allah heeɗo ɓe goni e namnodirde e koye mabɓe aɓe mbiya
ko ganduɗon hen mari o jogorani arde he kew he
ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e farisa en ɓe jamirino so tawi won ganduɗo ɗo woni yo haalan ɗumen mbele omo wawa jaggede